Chai Young C for again. Biko, biko.
Cuckoo, my mouse pato.
Exclusive from Zambian Tuesday.
I scream when he does it. It's Biko on this one.
Inchito ya filimba. Inchito nebo na sala. Wazanga ndeshana. Inchito nebo mbomba ko. Wazanga ninjivila. Inchito nebo na sala. Andenenga. Inchito nebo mbomba ko. Awendeke.
Aliese pano pasiko, alinayo paso. Babusabu, na bebe limpaso. Paso ni takoyo, na bebe limpaso. BMC na yoyo, na bebe limpaso. J-Point na yoyo, na bebe limpaso.
Boy,
DJ Killer.
Cuckoo, my mouse pato.